come back to the balance, where we balance your identity. Kamala Mthobile Makhumalo, welcome Selegwe, and namhlanje we'll be talking to this gentleman here because we are still continuing with our topic that we've touched on episode one, where we were speaking about abortion and termination. We know that we had Undando, or this educator, from the medical point of view, and namhlanje we have Amakhekhe azothinta kakhulu on spiritual point of view, and I'm hamba ngedwa
himilo like as far as where the weekend breakfast show. And I want to last time, you know, because he has done no season. Pussies also lend their anger and lay so he shower and land.
Yeah.
So, what I can take it, I guess some get a market loud, one of the spear, no one la. Market the same one puts him in the corner with the balance. Thank you so much. Yes. Ibalulekile le ndaba esikhuluma namhlanje, and I remember ukuthi you once said ukuthi kuye kwaba khona nje i-phase emsebenzini wenu wokwelapha where 90% of abantu abafikayo for i-consultation uvundululeka indaba yokuhushulwa kwezisa. Mhlawumbe sengiqale ngayo nje sotha ukuthi from a spiritual perspective, imosha kanjani usamu indaba yokuhushulwa kwezisa?
Ake ngiqale kanje mhlawumbe ukuzicace, ngizonibekela ngumphakathi okhona njengamanje ophilayo, eningawunakile kodwa o-existayo. Kukhona lo mphakathi ekuthiwa amaphara. Amaphara mawabheka labo bantu alikho ikhehla lephara. Mawuqaphela kahle alikho ikhehla lephara. Yini enza lokho? Labantu bakwi-age ethile.
Yeah.
Le age ethile ile age ethiwa ama-bone freeze. Eqale ngo-1994 ngesikhathi kuthiwa ukhushulwa kwesisu noma ukulahla umntwana ngaleyo ndlela kuyinto evumelekile nohulumeni eyivumela ethano ayenzeke. So i-generation ke le eqale ngaleso sikhathi kwaqala le community ekhona-ke amabhara. Ikhozwa yini na? Kufanele wazi ukuthi right uvumelekile ngokomthetho, uvumelekile ngokwelungelo lakho, kodwa on a spiritual side lo muntu uma umterminatile akupheli lapho. Akukhona ukuthi usuqedile ngaye futhi sekuwukuthi sekuphelile ngaye, cha uyaphila. Athi lokhu-ke uma uku-understand-a ukuthi ingane mayidlala bezothi ine imaginary friend, that means usukukhuluma ngespirit ethile edlala naso ngaleso sikhathi, e-interacta naso ngaleso
sikhathi.
Ebaleni lo umntwana uzomthola khona edlala bathi ngifakele ubani azike ukuthi lowo muntu kukhona lo muntu abhizi naye spiritually, yabo. Kodwa angeke akwazi ukuthi wena akuhlephulele njengomzali ukuthi usefikile kusibani bani, yabo. So-ke uma kuwumuntu wakubo lo umlahlile wena, ukhulela phi lo mntwana? Ukhulela epayipini, ukhulela phansi kwe-bridge. Leya mpila iphila laphayana, uzokwazi ngempila ngokubuya azoyifundisa ama-siblings wakubo. Iqala lapha inkinga. Bese ifundisa laba abancane bakubo ukuthi mina nansi impila engiyiphilayo. Ngimenishina amaphara ngoba nizosheshe nikhumbule ukuthi kukhona la omnye umntwana oke wa-interviewa njengoba kunalesi simo se-COVID, omzwayo ukuthi i-English yakhe uyambona ukuthi lo mntwana kwakhishwa imali eyakuletha sikole ayesoksona, kodwa uyabona ukuthi yini le mkhiphe ekhaya manje amdrive ukuthi akayohlala emgaqweni. So kunale drive espiritual yalo mntwana wakubo ofikile kuyena owayomfundisa leya mpilo ayiphila lapha ngaphandle. So-ke ayikho into ombonayo leya muntu ukuthi mhluphile ekhaya, kodwa yile spirit esimdrayivile sasamthatha sayombeka laphayana, yebo. So leyo nto ngikutshela ukuthi-ke le nto esiyenzile nesiyi-create-ayo ine-impact engakanani kulo mphakathi esikuwona.
Ewe, okokuqala ngingakayi kuma-signs umuntu wesifazane awezwayo nowesilisa obe-involved ekuhambeni kwalowo mphefumulo. ngizocela ukuthi nazi ukuthi umsamo nomsamo une hierarchy, une protocol yawo. Lo msamo esikhuluma ngawo ngikhuluma ngabantu abaphakathi kwethu noNkulunkulu. Labantu abaphakathi kwethu asebekwe likaMoya. Noma ngabe kuthiwa uyathandaza, noma ngabe kuthiwa uyamemeza umsamo, uyaphahla, khona into oyifunayo, kusha kuthiwa umemeza entabeni laphahla. Uma kunomoya osalwa nawe, noma yini othi uyayicela ayikwazi ukuhlutha. Uma ngabe abakwelikamoya bebizwa ngeyithunywa, naye lowo mntwana wayemkhuhlulelo lapho. So uthi uqambe uthi uyamemeza, kube kuthiwa awu ubani loyo? Lo mntwana loyo, loyo memezayo, usenecala la unomntwana, unabantwana, unobani bani, ekusaphinaka ababheke. Bese uzophinda wazi ukuthi kunalento ekuthiwa i-reincarnation. Ngale sikhathi kuzalwa umuntu, khona umphefumulo osukuthunywe lapho ukuthi ngale sikhathi sonyaka kube sekufika umuntu.
Kulezi yithakazelo
ezibizayo
wena, uma ubiko phansi.
Njengoba mina ngiwusibiya, bese kuqhamuka ngizothiwa. Kumete kanda. Sambile wona le lokhehle bese libuya. Mina sesiyahlela nentokazi ngoba ngithi hayi ngitho lesimini esinjani sengithi ayihambe. Ingani?
Kusuye emsamo uyobiza
ngemsamo. Ngiyamemeza lo ndaba. Uzophendula thini indaba? Ngoba wathi reincarnator mina ngase ngigudluza la ezokwakhiwa khona. Yabona.
But then senza kanjani ngoba phela into esifikisa la umuntu efika khona edecide ukuthi no mina ngidecide ukuthi ngiqede ngalento, like I decide to terminate pregnancy or noma yini aseyicabanga, kunezinto ezisuke zimpush behind ukuthi azenze. Many things, there is someone oreshiwe. Umbuyisa kanjani umuntu ngomuntu oreshiwe? Like, cause ngiyareshwa manje, I fall pregnant. Ngihushulisisu because angifuni leya nto ezolokhu ngikhumbuza ukuthi I was once raped and angifuni ukuzala ingane engayazi yakwabani. And nizothi ngokwesintu umuntu une owakubokwa la ezalwa khona, right? So nangu mina ngiyareshwa angizazi ukuthi manje ngikhuleliswe ubani wakwabani. Automatically ingqondo yami emfishane mhlawumbe isingitshela ukuthi vele impilo yale ngane izoba miserable because i-identity yayo vele isiyi-problem. Okay, ngiyasiterminate-ke isisu ngenxa yaleyo nto. Lo muntu lo befuna ukuzibuyisa or labantu abangiblamayo bangiblama kanjani be-allowile situation whereby, because mina I feel like someone allowed it. Amadlozi ami makuthakhona, like you are saying, bekufanele angiprotect. UNkulunkulu bekufanele angiprotect. Now ngingaba kanjani kwi-situation whereby ngireshiwe bese kuthiwe enene leyo ngane iyi-blessing? I wasn't supposed to terminate.
Ngiyathanda iphuzu lakho kakhulu.
Yeah.
Eni ngilithanda ngani na? Siyavumelana mina nawe ukuthi umphefumulo kunale vesi elisho eBhayibhelini wangazi ngiseseyibilini. Kushuthi wonke umuntu ofikayo usuke ehlelelwe uNkulunkulu ukufika kwakhe.
Right.
Akekho noyedwa ngisho umama wekhaya othi mina sengihlele ukuthi namhlanje njengoba silala nobaba wekhaya sivuka simithisene. Ngoba uNkulunkulu osuke ehlelile.
Okay.
Alikho iqhawe namhlanje ongangidonsela lona elilodwa elizothi mina ngazalwa kahle kahle. Iqhawe. Namhlanje amaZulu ajabulela ukuthi kunezizwe eziningi ezakho onkarethu. Kodwa iqhawe labadonsela ubani? UShaka.
Yeah.
Kwazi wabizwa ngesiqalekiso kakade kubizwa ngathi uMawakhe. iShaka. Kodwa namhlanje lezo zizwe sakaZulu, izizwe into esikhuluma ngayo namhlanje, uyena owamemeza isiqalekiso sokuhluphekisa abantu abamnyama. Wakungena ilibuso elobuswa yinyoni zezulu. Kodwa kubuka ukuthi ufike kanjani emhlabeni. Bese sizokhava indaba yomuntu ofike kanjani ngerape. Uma ngabe wena wazi, uma kunohlelo lakho uNkulunkulu akutshela lo ukuthi wena ingane ngokupha kanje, lungile, iterminate ngokuthi irape. Kuma cases awu 2000 ongawabala okulala kwabantu besifazane,
yeah,
amaningi awo are close to irape. Yaba ngoba aba consent maso bekane neqiniso. Yaba
okunye ke xa kukhona abantu abaningi abangena emweni ezinjengalezo zokuthi ufikele isimo esinjengalezo, kodwa akukho la ukuthi khona nawe enza lokhu wena lokho sokukwenza kubheke ukuthi kungakanani kunaloko kusuke kwenziwe kuwena yabo. And akusho ukuthi ukhushule ingane efike ngaleso simo uma ukremove njengamanje kuyaphela kuwena yabo. Kodwa futhi okuko okwenzekayo ukuthi lokho kuyohlale wena njalo ukukhanda ngelinye ilanga mhlambe kungasafika ekutheni muthola omnye umntwana yabo. Bese kulokuthi hayi man kunomntwana la ophilayo spiritually ovimbeni ovimbe kuma tubes ekufanele ngabe kuhlala khona omnye umntwana yabo, ngoba ilinye ikhaya lazini ileli abushule kulona.
Okay.
Yes, you do have your reasons ukwenza lokho, asiphiki lokho yabo. Kodwa ke manje uma sekuvimba wena futhi ukuthi ngelinye ilanga futhi ukwazi ukuthola omnye umntwana, sekuyinkinga kakhulu ke futhi kuwena futhi yabo, sekulimaza wena futhi.
Ngiyiprepare kanjani ingqondo yami? Ngiyaunderstanda ukuthi spiritually there's a lot that is going on and happening. I'm very young. I find myself pregnant for whatsoever reason. Okay, yeah, I'm his own judge. I mean, you knew what you were doing.
We all knew. Lawo abantu khona lezi akhona wamabili kodwa ama cases amaningi la bantu bona suke azi ukuthi wenzani, wazi ukuthi wenzani nobani ubona lona bese be decide ukuthi bevumelana yabo nalo akade ebusiness yabo ukuthi no
ayi asiqedile
siqedile lento asikabi ready.
So much mhlambi ngokuyibeka ngalendlela eniyibeka ngayo kusho ukuthi ningasho ukuthi niyamchallenge lo muntu aqhamba nokuthi igazethe ukuthi wemvumelekile kusho
lo. No, ngicabanga ukuthi amakhehla into ayishoyo in this case ukuthi yes, no matter what the reason, but ekugcineni you must know at the back of your mind ukuthi there's a spiritual being ezoloku ikuhlupha empilweni yakho. We're not saying ukuthi vele like you guys were saying ukuthi it's your own right, you decide. Yeah. But don't make it kube sengathi ukuyikhiphela izinyo walithinga le. You understand?
So,
so be aware with it in now and for the rest of your life.
So what is it that you must do? Now I know.
Mhlawumbe ngibe ngenye indlela le oyibuzayo. Nginginayo impendulo yayo. Ngizacela ukudlulisela yona. Inje yabona imithetho esiphila ngaphansi kwayo. Yabo? La eMzansi. Imbamsa yayo iza nama politicians. Yabo? And then ngizokutshela le yona. Ukuthi kuyiwe kwi-ballot paper. Bavotela. Akuzwe ukuthi automatically uyazi uhlangile futhi. Kungenzeka ukuthi you are only vocal. Yabo? Wazi uba kule opposition. Yes. So sibona lapho ke uma sekunama mistakes amaningi ukuthi abantu khona into esikebe inkinga umuntu omnyama kodwa le ukudakwa imfundo nenkolo yabo. Lezo zinto ziyamdaka umuntu, zimthathe zimbeke kwi-position la engazazi khona ukuthi usewumuntu noma uyini yabo.
Appeal in between.
Yes. So there's problem.
Yeah, so thinking about it, I'm still traumatized.
Yabo. Yes. And ngendlela ebhlungu ngayo.
Yeah.
Uma uyibuka nge political perspective.
Mm.
Right? Into ebhlungu ngayo yini? Ukuthi thina uma ngabe thina njoba sihulumeni ngiyasibala ngithuhulumeni ngokuhulumeni thina.
Yeah.
Uma ngabe sakha i cabinet kuna abantu abazoruleka nothi abantu abazorula. Okay, asibadinga abantu abama leaders, sidinga abantu abazolideka. Okay, la ifike bekhona ke i problem ngani nge constitution. Ukhumbula ukuthi constitution yafika kanjani? Uthe lapha ngwa John 1 uNkulunkulu letha kubuntu lomuntu nemsebenzi kaJesu Kristu. Ufika wadonsa uMose wathi Mose hamba wenze imthetho bayinqamula ngokwepolitiki imthetho yohane 16 yonke kodwa sazi kuze kube namhlanje wonke umuntu uzothetha imthetho you thethi ishulu. But asifunde nawe iBhayibheli. Sibona 116 in total.
Right, that's it.
The balance, balancing your identity.